noddete redevabilité ko hitande fuu wotna ɓe gaɗan ɗum ɓe gaɗan ɗum yesso hono yimɓele ɓeɓe laami ɓe non ɗum waɗirte le commune nayoɓo ɗo Bamako ɗo kanko Siaka Alassini Camara kanko laami feddede noddete délégation spécial le commune nayoɓo ɗo Bamako ɗo keɗɗenno mo hollitiri wiide ɓe gaɗirta oɗo golle.
So a ƴeewi keɓe suudum mairie o ko heewi e muɗum fuu yimɓe kañum en jaati woni ittoɓe kalisi majjum keɓe suudum mairie ndi fuu mo laamu leydi ndi hokki ɗum ɓen ɗo yimɓel kañum en woni gaɗenteɓe moƴƴere muɗum waajiɓe e juuɗe amen ɓe kumpintine fewde e majjum ɓe andine du hoto kalisi o natta yimɓel heewɓe kamɓe faabeede womtom ɓemi kumpintinta
honno commune nayoɓono iɗum waɗa nokkule kewɗe le leydi meɗen ndi nara sukaɓe jokoɗe wonɓe toon ɓe kollitiwiide himmeji muɗum ana kuncine hoore sanne non kanko noddirte ɗo Modibo Keita laamiɗo sukaɓe jokkoɗe wonɓe toon ɓe o hollitiri wiide
surtout la jeunesse la
hayeɓe ɓuuri fuu ko woodanimen minen e hoore hani haltenede golleji fuu pawiɗe ñiɓugol nadu darnude ko ɓooya sanne ko suudu mairindu kañ e gollidiɓɓe muɗum filtini bilirle nara ɓe mu'intinidu fa gasi lumo wongo kasen to yimɓe wawi yaade laawi du mi keɓi ɗiɗo golleji gonduɗu waɗe jonɗi fuu darde muɗum ana wawi matede sanne do yirwere nokku
local
bankasili laamu bañagara fedde conseil de cercle hinde wonde toon nde du wiyana waɗanno ɗum hitande fuf non kanko noddirteɗo Amadou Yaro laaminoɗo nde ɗo fedde kiɗɗo hollitiri wiide o haalidunomo gollirta oɗo golle
ɗu e imma daraji ɗimi kaani timinde fewde e ndenagu ittaɗo le majjum kalɗo haran ndenagu ne fuu haalam haala yimɓe fuu golle amen minen ka yo haltandeno gollirɗi ɗi golleji mumen nawri bangal majjum yalla kamɓe du eɓe keeɓa andude hoɗum hani waɗede fa nokku o yerwa yimɓel ɓe ɗum waɗenteɓe du haltene hoɗum heɓa waɗede
ɓande Bamako fa garda yoroso kaña sigaso yimɓele yoɓoɓe ɗon usuruji muɗen ɓe kolli tiwide wajiɓe sinaɓe gaɗa ɗum non watta so paama ɗo jawlele muɗen ɗe jaata
yimɓe hewɓe kañum en do ana waɗa immadaraji fa faabo mairie ngaji ɗi ana hani ko mairie o ɗo haltana jamande kalisiji mumen ɗi hawrintinta ɗi hoɗum gollirta lampaji fa yo to usuluji nangueteɗɗi hoɗum waɗirte mairie ji ɗi fuu ana hani ko ƴewto ɗum hitande fuu ɓande lewru juillet yaade septembre ɓe kaltana ɗum yimɓel cuɓɓiɓe ɓe ga wona waajiɓe juuɗe fey goto mabɓe ka wadde ɗum
wotnaɓe kala ko golli ɗum ɓeyda hoolare hakkude laamiɓe kañe laamaɓeɓe non kanko noddirteɗo madame Samaki Fatoumata Astrawore o hollitiri wiide o wi ɗum lattu sababudu soɓe jooɓa usuruji mabɓe
so yimɓel ɓeɓe laamiɓe andinaka lampaji fa yoto usuruji nanguiteɗe juuɗe mumen ɗi hoɗum gollirte koolol wawa warde hakkude mabɓe fey haltandeɓe ko wondi waɗede ko tam watta so koolol heddo hakkude mabɓe yimɓel ɓeɓe cuɓiɓe
oɗo andanɗo kabaru laamu lobbo holliti wiide sériyaji jaati kollititta wiide ɓeɗo yimɓel wotnaɓe waajiɓe sina kaala ko gollata kañe ɗo gattata jawlele ɗe
cuɓaɓe yo waajiɓe juuɗe mumen haltande yimɓel cuɓɓiɓe ɗumen ɓe golleji ko wondi wadde nuygel séria mo cuuɗi mairieji ɗi jooɗiɗo muɗum le hitan 2023 le toɓɓere muɗum temeɗiɗi e nogay ɗiɗi holliti ɗum ko jamande haltente ko ana hono golleji ɗi wurdi yarde hoɗo wondi gollede gollirɗi gonɗi ɗon ɗi golleji muɗum yo hoɗum
micciteɗen wiide oɗo golle soɓe gaɗana ɗum ko ɓuuri fuu nafude jamare nde ɗum haalte toon